the universe. When I pass by your place, me no look by your heart. Kapina unga to pick up and I am going to go. But I didn't stay with not. Me only the police and see my only reason. And they no longer way oh. They no longer way oh. They no longer way oh.
Bona niziba na mapela, ukona neobati ni bambili bakufela. Apo, na kieta nisi wangala wanga, ukala kwa zambu menyela mo imbwa yanga.
When I pass by your place, mina lupanyo ya hat. Kapina unga tukiko panda.
Haya nguo ni kunta.
But are you busy still in that? Ni unidipali, mzima oniweza ni unulanga weho. Ni unulanga weho.
I'm staring at you, staring at you beauty. Sina eka eka kuwa matipute. 6 to 6 impaka kwata ulikuti. Nizifusa ushe za kuona kona futi. Nikuti, iwe, kwa mene ulili. Jawa ini nifuna tika necheva vili. Sifa tuwe sheni eni vila ni love. You just like an angel, set from above, above all. You are the one that I love. Baba kazi was you are the one that I chose. Kunkala ni mulilo iwe na ene no chusi.
When I pass by your place, me na lupanyo ya hat. Kapina unga tukiko panda.
Haya nguo ni kunta.
But are you busy still in that? Me unidipali, mzima oniweza ni unulanga weho. Ni unulanga weho. Ni unulanga weho.
This boy, wanda kuma zilo mkwari.
Ni unulanga weho. Mzima oniweza ni unulanga weho.
From the first time when I saw you, all I wanna do is get to know you. Oh baby, it's all about you. Aba simbi bose wanda ndiwe botonga puu. Nimafuna kukuona inetele nikapita. Inga nandagu kupanga vio mama sita. Look at me, I'm going insane. Abuzuba nimapita kwa nukuseni. Nagubona mebo moyo wangu na ukaligila. Langa baby hindi ambebo kusuilila. Nandagu kupanga musumbi wangu. Mebo kupange mutumbu wangu.
When I pass by your place, mina lupanyo ya hat. Kapina unga tukiko panda.
Haya nguo ni kunta.
But are you busy still in that? Ni unidipali, mzima oni huza ni unulanga weho.
Exclusive from ZamUp.co.